Yeah.
M Dubs Trendy.
Genius as I'm told. Hey. Brandy Usazam told. Hey. So Mali's and Kundos are old. Rose are old. Kuche, kuche. Mama Lisa Clayton to Ziwa.
Clayton to Ziwa.
Topel Mamwanga Timu Kuma Maziwa. Nilindi utenga usandi dule taima.
Bro taima.
Spirit in the bomba ukapu sauzazi taima. Katijini usazamu tole.
Tole, tole.
Usazamu tole. Brande usazamu tole.
Oh no.
Usazamu tole. Vodka usazamu tole.
Oh yeah.
Usazamu tole. So Mali zangunda usalole. Pro usalole. Kuyaga lelo maudwala ari hangover.
Hangover.
Aluzila bombaro seraona machova.
Machova.
Kobe kupele besega. Foni lelo si kubezega.
Yafaya.
Salala natenga. Mapicha wakela. Dola yonse. Yafaya. I told you my bro. Ikalele short. Don't give a damn. Iwe ndi coat. Wadulu sa phone. Jambu ule photo. Waili wala pa counter bomb. Why can't you switch kumango magoga cola?
Toga, toga.
Jine you see maz in the spirit of samaitola. Iwe, kori, kuche, kuche. Mama Liza kleti tuziwa.
Kleti tuziwa.
Topeo mamwanga timu kunga maziwa.
Dose liiga.
Nilindi utenga usandi dule taima.
Bro taima.
Spirit in the bomba ukapu sauzazi taima. Katijini usazamu tole.
Tole, tole.
Usazamu tole. Brande usazamu tole.
Oh no.
Usazamu tole. Vodka usazamu tole.
Oh yeah.
Usazamu tole. So Mali zangunda usalole. Bro usalole. You have to take it easy, don't be dizzy. Ukala banji baya fana ata mbweza fizi. Easy, zomafuna kutame pamoa. Trust me, disarch me zipa no zinabo. You have to keep it in mind, ulindi baby but then. You gotta responsibility, yo samalila masten. Iwe yondi ndani kugulila mo 1 to 10. Inesondo chima kumachonde dandi velen. Make your people proud first, then you can surprise the rest. Osari kugula mo wampaga na kuzaza desk. Ziwa, wagu sina kutu ndi nasi. Sabanga zina madala, jini si mazi. Yeah.
Stream and download latest music from mdubstrender.com.